Basha Studio.
Wapi producer Christopher? Dalele la nyanto moyo mu. Dalele la mopena. Nasagia negetelo lemi.
Natume kuchola, yana sako kuyule labaka.
chale kodi dani akagongwa Mama.